Mulugendo lobulamu ontambuza Mumakubo na yoneyo chendaga Nukulembera mukama Obate tabaze njakira muzikisa Oranye talo nabarabe bange Nompanguza mukama Okwagala okunji kwonaze Somupia tasanira Okwagala okunji kwonaze Sachemva nkwebaza
Webale
Mpate omukisa
Webale
Etapase njakira
Webale
Omuzate ya singa Chisa cho chondaga nga sobeza Okomya we meme yange No pambati ya mukama Wazabu cho moyo kwange Wazabu cho kulamu kwange Yeah, yeah, yeah Akusinga mukama sanite Okwagala okunji kwonaze Zombie atasanira Okwagala okunji kwonaze Sechemva nkwebaza
Webale
Mpate omukisa
Webale
Etapase njakira
Webale
Omuzate ya singa Polongoma ya yuda Efa nozukira Wayu omusai kulwabantu Nebibi ebitali bibyo Nalina sibibwa Munchekereza satani Nonsumulula Okwana kusinza osana matendo Webale